Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Turindo ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook VOA radio yacu, turindo kuri WhatsApp 1 202 441 931. Mwiriwe neza, muraho murakomeye, ni Thomas Kamirindo basuhuza, murisanga kwa gatandatu nk'uko bisanzwe, n'urubuga rwanyu, umwanya wanyu, mwiganirire, musangira amakuru n'ibitekerezo.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero ntidutinze, Foster niwe uturamukije bwa mbere. Foster?
Oye, nona wo.
Urahura komeye?
Muraho neza mukomere. Ni Edirwema.
Ni Kamirindi Thomas.
Ni Kamirindi Thomas.
Amakuru yawe?
Amahoro cyane, turakomeye.
Nuko ni byiza rwose. Yasangire n'abandi rero maze mugubwe neza.
Namwe. Nimeze mute muri United States.
United States turaho turakomeye.
Natwe muri Afurika mu Rwanda tumeze neza, nta kibazo.
Imvura iragwa?
Imvura turayifite ku buryo busobanutse pe.
Noneho ubwo rero imyaka imeze neza?
Imyaka irirera neza, ibirayi biragura makeya, nta kintu tubuze pe.
Biragura make, ubwo ngubwo ni ukuvuga ko ikiro kigura ngayo, Foster?
Urebye nko mu burengerazuba no mu majyaruguru ushobora kukibona kuri ku 199, wajya ari Kigali ukakibona muri 350.
Nuko ese wowe uri umuhinzi cyangwa ukora ibindi?
Ndi umuhinzi, ndahinga kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nkaruhuka, ubundi kuwa mbere nkongera nkakomeza.
Uruhuka kuwa gatanu?
Kuva kuwa mbere kugeza gatanu, ubundi nkakomeza kuwa mbere.
Uruhuka kuwa gatandatu no ku cyumweru?
Iyo minsi uko ari ibiri aba ari ikiruhuko.
Ikintu wejeje uyu mwaka cyagushimishije ni iki?
Ikintu cyari uyu mwaka cyadushimishije ni ibigori.
Ibigori? Mubibonera isoko ku buryo bworoheje?
Isoko riraboneka ku buryo bworoheje, ku buryo mbese ugiye kureba na gavumenti n'abaterankunga bose babigeneye gahunda nziza cyane, ku buryo bibona amasoko ku buryo bushoboka.
Abaterankunga ni nk'abande se?
Ni abantu babizana kugira ngo biboneke kuri two bahinzi, se nabo bakazadushakira isoko ku byamaze kwera.
Tanga urugero rw'abagiraneza rw'abaterankunga. Ababafasha, tanga urugero.
ababizana ku masoko kugira ngo tubigure kuri makeya ni nabo bongera kubitugurira.
Ye Foster urakoze.
Nuko mugize neza kamirindi amahoro mwese.
Twese nk'abitsamuye.
Okay.
Ye umugoroba mwiza.
Salamu.
Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Pascal. Pascal we.
Karame.
Urakomeye.
Turakomeye turashima Imana.
Murayishimira iki?
Ayishimira kuko yaduhaye akavura akabakirusha. Kaguye rwose dore twiriwe mu buriri.
Akavura iyo kaguye wowe wigumira mu buriri.
Cya. Urenze imvura yagoye hari nyinshi cyane twagumye mu buriri nta ukuntu wari busohoke ngo ujye mu mirimo.
Ariko nta kintu yononnye yaguye neza.
Rwose ntacyo yangije. Nta mahoro.
Nawe uri umuhinzi se cyangwa ukora ibindi?
Oya.
Ntabwo
ndi umuhinzi. Urebye ndi umukozi usanzwe ushakisha ubuzima nyine mu mujyi.
Mu mujyi wa Kigali?
Rwose ndi korodoniye ndodi nkwete.
Urabona abakiriya neza ku buryo bigutunze neza?
Cyane rwose birantunze iyo byashyira nabibonye nsenzya neza nta kibazo. Nta nizigama mbese.
Ariko uyu munsi rero ko wiriwe wiryamye se hari icyo winjije?
Cyane uyu munsi ntacyo rwose ni ukujyaho nakoresheje n'ejo bundi. Nawe ubundi nyine ariko nta kibazo bitwaye.
Sawa rero. Pascal urakoze.
Namwe murakoze kuba mumpaye ijambo.
Yee umunsi mwiza.
Yego namwe.
Ijwi rya Amerika muri isanga Theogene nawe turi kumwe. Theogene we.
Karande.
Urakomeye.
Turakushimira Imana.
Uratangaza iki?
Natangaza iki? Ndashima Ijwi rya Amerika gusa ko muba mu gutegura ibiganiro byiza. Nkunda gukurikira radiyo Ijwi rya Amerika, imwe muri radiyo nkunda gukurikirana mu gihe ibiganiro byiza, yaba mu politiki, imipira, rwose mugerageje gukora ikiganiro mubikora neza rwose.
Nuko Theogene, natwe turagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Nuko wowe se ubundi ukora iki
Theogene? Ndashakisha ubuzima muri Kigali. Utuzi twose dusigaye tudukora, nta kazi kakiri muri Kigali umuntu yatangaza ngo arakora. Kubera ko akazi karabuze, turi aho. Iyo ubonye akazi rimwe urakanisha, ugatwara, umuntu yaguhamagara mu biro ugakora. Nuko nguko nta kazi umuntu agikora ngo avuge ngo uyu munsi afite akazi, ku buryo wabwira umuntu ngo mfite adresi ahangaha ejo ntiyahagusanga. Akazi kabaye ibiraka.
Ubundi ko nuvuga nk'umuntu wize se?
Ibyo ntibyabura. Ntabwo abantu bize aribo bafite umwihariko kuba badafite akazi cyangwa bagafite. Ibintu byose ari abize ari abatarize, abenshi turashomereye.
Niko se Theogene, nk'ubwo utwo turaka iyo tubonye hari udufaranga ushobora kuzigama ugashyira ku ruhande?
Biragoye muri iyi minsi. Iyo ikintu bita renti cyangwa se ubukode
bw'inzu ucumbitsemo. Renti ni ukuvuga mbese gukodesha icumbi?
Yego. Birahenze. Restorasiyo ugakenera na bezwe umuntu aba akeneye kugira ngo uzasagure amafaranga ushobora kwizigama. Biragoye nubwo ubuzi ko ari inshingano zawe uko byakagenze kose bikwiye, ariko imibare iratunanira.
None se toje
ubanira tunanira.
Eh, ubwo rero wowe ukabona ejo hawe hameze gute?
Icyo nakubwira cyo. Nakubwiye ngo turashima Imana. Nibonye bukeye wadibyeze ejo nubuze uko buzacya wenda ejo nabona akazi nka nasevinga nk'abandi cyangwa se ejo bundi ntabwo mbizi ariko muri iyi minsi biragoye kuba umuntu nkanjye natangaza ngo ejo hameze hate ntabwo mbizi.
Hanyuma se u Rwanda rukora uko rushoboye, leta y'u Rwanda ikora uko ishoboye kugira ngo ifungure amarembo burya n'abanyarwanda ibiyafungurira nko muri East African Community muri komesa naho nkeka abanyarwanda bagiye badasabye visa ntabwo watembera ukareba kuko iyo uburiye hamwe ushakishiriza ahandi nta kuntu watembera ngo urebe aho
muriya rero
uriya
ubwo buryo burashoboka ariko muri iyi minsi urageze amahirwe yo kugera Akampara nanzi yo Tanzania ariko muri iyi minsi biragoye kugira ngo uzafate itike yawe uvaha uvuge ngo ugiye hano ngo ngiye gushakisha ahubwo wenda ushobora kuvuga uti mvuye hano ngiye gukorera hari wenda tuvuge nka business inakorera i Kigali ikaba itagenda Ikampara ishobora kugenda Dar es Salaam ishobora kugenda Bujumbura ishobora kugenda ibyo birashoboka
cyangwa se Juba kuko na South Sudan yepfo South Sudan nayo iri muri East African Community.
Ngira ngo abanyarwanda ntibatekereza cyane hariya South Sudan kubera n'igihugu uburuzi ushobora kugenda ntugaruke ntabwo abanyarwanda cyane cyane nk'abasore ntabwo abanyarwanda babo nkatwe urubyiruko dutekereza hariya muri iyi minsi ntabwo ari vuba ntabwo tukizera
kubera iki
ariko iyo
nta banyarwanda hari abanyarwanda tujya tubura usibye abarimo ubutumwa bw'amahoro bo mu ngabo z'igihugu na polisi yego ariko rero hari n'abandi banyarwanda bishakishiriza ku bundi buryo. Hari ndibuka ko hari umunyarwanda kazi twigeze kuvugana wafunguye yaka restora kandi numvaga
ta n'ubu tuba dufite ni tuba dufite abantu tunazi nanjye harabo nzi bariyo ariko burya kugira ngo utekereze igihugu urabanza ukamenya ngo kimeze gite. South Sudan ni igihugu wawumva gihoramo imvururu uyu munsi nka buriya Kenya ni igihugu twizeraga ariko uyu munsi kumbwira ngo njye muri Kenya uyu munsi ubu tuvugana ntabwo napfa kugukundira navuga niyo wenda ariko icyumweru gice cyangwa ukwezi gushize nari mvuga rero ku buryo bwo gushakisha hanze keretse uba ufite nk'akazi ukavuga ati reka njye kugakorera hari ariko kuvuga ngo reka njye gutangira y'akazi biragoye kuko ni Kigali iwanyu biba bikugora uricara umunsi umwe ugashira ukwezi kugashira uba bigoye cyane
ariko rero teje burya abantu batinyuka nibo bagera ku bintu bikomeye.
None se Tom urumva aho nakubwiye nageze urumva nari mfite ubwoba ntabwo nari mfite
icyo navuga gutinyuka ni ukuvuga ngo reka ndebe ikintu ntangira sibyo kubera ko wowe uravuga ngo kereka ufite umushinga kereka ufite business ukajya kuyikorera hano nyamara iyo business nayo bora yitangiye ikintu cyose kigira intangiriro niho navugaga gutinyuka oze mu gifaransa
ndabyumva
ukavuga uti ufite amafaranga 100,000 reka ngenda nyashore muri ibi bintu hanaha bisaba nyine kuba wahageze ukabanza ukamenya uko hameze cyangwa se ukaba ufite abantu muganira mbese ntabwo wapfa kwishora gutyo gusa uta ntanakantu k'inkuru na gatoya ufite hanyuma ukagenda uti bizakunda ukagenda uvuga uti bizakunda
ikibazo niyo fondasiyo ako kantu ka fondasiyo uvuze ubundi niko ka ngombwa kuko n'umuntu kugira ngo abeho yitwa umuntu arabanza akavuka
yego
rero icyo kigo cya fondasiyo nicyo kigo y'urubyiruko muri imizi cyo kigoye urubyiruko ariko ubundi ubwenge urubyiruko rwabufite rwarize imbaraga urubyiruko rurazifite ikigoye ni ukubona fondasiyo urabona kuvuga ngo iza East Africa tuzakomeza tubyumve mu bitangazamakuru rwose cyangwa se tunabisome
erega burya ibyo navuga ko leta ifungurira amarembo abanyarwanda ni ukuvuga nyine ni uko nguko gushaka fondasiyo yego ndabyemera yuko kubona intangiriro atari ikintu cyoroshye ni ukwizirika umukanda cyane udufaranga duke yubonye ukagenda uzigama uvuga uti mu myaka itanu mu myaka itandatu iri imbere nzaba ngeze ahanaha hanyuma ntangize umushinga burya rero ibyo nari ngiye kuvuga ni uko nko muri East African Community burya ni ukuvuga n'amabanki abashobora kuza gufasha ukaguza ntabwo ari amabanki yo mu Rwanda gusa nicyo gufungura amarembo bivuga
none se Tom reka nkwereke hano Kigali ibihumbi yenda mwafashe urugero rw'ibihumbi ijana ubaye ari umushahara wawe w'ibihumbi ijana ndatekereza ko ukwezi ufashe beze expenses zigenda ku muntu nawe ugafata na rent kugira ngo uzasavingemo biragoye
ntabwo bigoye
ntabwo
abantu babahanga nanjye simbyemeyeho abantu babahanga mu byerekeranye n'imari bavuga yuko iyo winjiza amafaranga runaka ugakoraho 10% ntabwo bikubuza kubaho nk'uko wagombaga kubaho 10% ukayabikubonye rero 100% ugakuraho 10% ukabibika nibyo 10% mu mwaka umwe wabubitse 120,000 mu myaka itanu wabubitse 600,000 urabyumva ahubwo burya urubyiruko hari abantu bagira ubwira urumva nk'ibyo 600,000 ukavuga uti mu myaka itanu ko ari kera nyamara imyaka itanu ihita gutya kuko ubu ngubu urebye igihe wamenyeye ubwenge igihe watangiye kwinjira mu buzima bwo kwiha imyaka itanu ntishize ubitsa ngahe
irashize
ubitsa ngahe urumva muri urwo rwose reka twere kwigomba mu ijambo hari tuzabigarukaho ariko rero urubyiruko nimwikubita agashyi mwigira ubwira buhoro buhoro nk'uko wizera Imana ugira icyo ukora hanyuma uyitura ibikorwa byawe izaguteza imbere witeje imbere
urakoze cyane reka tugerageze
yego Teoje komera
urakoze cyane
umugoroba mwiza
sana kazi keza
komera urakoze inshuti zacu muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga noneho duhamagare Gilbert we
amahoro Thomas Kamirindi
n'amahoro rwose
na kwibagiwe ubwo n'ukurabagatwa guca amande wari warahamye
noneho rero mbere yo kusha amande banza nuko ariko rero mbere yo kusha amande banza ubwira abandi amakuru yawe ibyiyumviro byawe si byo byiza
kuri meze neza amagaze n'amarembo n'umwana agahengwe n'akavuga kiriwe karagwa ndabona umurenzo kare simana ikinira neza ryarakirikira bikora no gushima yuko mbona ibintu bitakimera neza amagaze n'amarembo nange z'amaso
usibye ko telefone aho ngaho uhagaze irimo utuntu tutari twiza ubu noneho menya bivuyemo komeza
hanyuma rero ati ibintu ndiko ndahawe uburyo biko bigenda bigera neza mbere ko je ni nganye ni mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura ukuri ibintu ni neza ugiye kuba abanyagihugu kabisa abana ko bubakiye mu maso atari mu mizi heza ibintu kabisa atari ho tabona ko bigenda bisubira ku mwanya hanyuma tukagera tuvuga ati ku bisanzwe muno munsi aho twari duhagaze twabonye abanyagihugu yuko bari bafite akanyamuneza ku bijyanye n'ukuntu Burundi bwarayivuye muri ya sentare mu gasungu
Ego nuko ritwabonye ko bari batuduhaye niyo nkabaraza akenguruka ko ugiye kubirawa nise ntarehisa niyifatiye ibihugu bya Afrika
mu Oya ntabwo ari byo
ariko ugiye kwa
ibihugu Oya Gilbert icyo ngicyo ntabwo ari cyo Gilbert we cyo ngicyo kuvuga ngo iri ya sentare ngo ni ngo yibasira abanyafrika gusa reka nongere mbisubiremo mugende musome aho iri mikora amatohoza biri kuri site internete yayo noneho niho mumenya kuko hari je birantangaza kubona abantu muzi gusoma no kwandika musubira mu bintu bimwe musubira mu bintu bimwe mwebwe mutishakishiriza amakuru
kumva ikituma cyatu bivuga ko tomate
eh
ugiye kuraba nk'ubunya akazi bintu byabaye muri
muri
kiyo kwa hivi nukagye biraba izitwa na fiesta muri Libya
eh ariko telefone yawe rero yivugiremo neza telefone yawe yivugiremo neza
kiyo kwa ku Kadafi yapfuye
ah
kiyo kwa ico karaba nyine ubutunzi cyangwa se ubukungu giye gucara ibintu bya bigiye burasubira inyuma kuri za njye se ntaye kugishishikije kavuga
reka dusubire inyuma
no kuri bishe Kadafi bari kura bakabakora amatozo akaba nico bamoye ko ari cyukuri bakaraba n'ibyinzwe baba mugije ariko kubera ko hari bihugu zanga bikomeye bana ko atakintu cigeze cyo ngo bavuga ati reka cyari bihugu by'ibihanganye hanyuma ko nayo ko yari isemo ikatwara utubane uko ugiye kwa kabisa nakintu kigaragara uvuga ngo baramuhoye
eh noneho reka nkugira inama
reka nkugire nk'ibintu bitenga mu Burundi
yego ariko rero telefone yawe ivugiremo neza kubera ko irimo amakaraza
yego ati ugiye kwa ngonga mu Burundi ibintu byari bindi
niko telefone ye komeza
ya telefone zari bite mu Burundi urabona ngo guhera muri Demire Kenze harabaye ibintu bitinova ko bizaza ugiye kuraba umukiriwe havuze ati gisena ari mu gisubiza shimira avuze ati reka umukuru w'igihugu ahari badusaba gukira ingo kimwe n'abenegihugu ko mu masezerano y'abasha byarimwo hanyuma ngomba tuvuga ati reka bawumera mutore ikindi kiringo urabona ibintu byakurikiye harabaye imigumuko ku bisanzwe abantu bariya barajya mu mabarabara ata ngorane ata ujyanuvana n'uwundi ariko byendo si tunapfa bari babihaye bari mu ibarabara baravuga ati nimwe ni prisi dusabye gufata ubutegetsi n'ingufu cyane y'amahoro byakurikiye hari ubwicanyi abasirikare bari cya polisi ama ibintu biratera birafata iyindi sura amagrenade ategwa n'abamanifestasiyo harabakudeta ugiye kuraba rero ukazajya wumva ngo umukuru w'igihugu hari ngo mukore ko amatohoza ngo yishe abantu ariko hari ikintu cagahaze ugiye kuraba ushobora ati ise ntari gikora neza niko yigenza neza n'igikurikiza amategeko
eh no nefe niko jirbe
niko yitwa tubona ko ibintu bigenda neza uyu mutekano niko agaruka abona yuko abantu kabisa niko muri rusange bavuga ko ibintu bimeze neza
niko jirbe reka mwibareze akantu gatoya reka mwibareze akantu gatoya kuri iyo telefone yawe iyo telefone yawe nuko twakwihanganiye ubundi ntabwo ivuga neza none rero sinzi ukuntu wayivugira gabo none reka duhinira ahangaha urakoze cyane
ariko rero nimuherutse kumva ngo nashe
reka tuzagushake hanyuma utashye
ariko rero kuzurane bakiziza n'ubuzira ukazurangibuka
yego
komera umugira umunsi mwiza Thomas Kamirindi
komera rwose urakoze cyane twese ijwi rya Amerika noneho duhamagare ntakiruta imana we ni amahoro urakomeye
yego cyane nukuri turashima
urashima iki
ndashima abandi nagiye numva bagaragaza akanyamuneza bavuga bati imvura yirije ko biriwe baryamye
yego
ariko twebwe ntitwajyamye kuko yaguye mu ijoro ubu ku murango hari haguye nk'enke nabwo yabuze umuntu kujya ku kazi. Yego ngaha ndi mu gisagara cya Bujumbura. Yego n'ukuri ahanini ahakuru jyewe nashaka gukenguruka kuko Imana yatwibutse wamenga abantu benshi bari bihebuye na cyane cyane abantu batunzwe n'isuka. Basha hagera mu ijoro n'ukuri tukarara inzu zuguruye kubera tutakunda ko tujyama hejuru y'ubushyuhe.
Eh, Bujumbura kandi harashyuha koko.
Yo harashyuha rwose n'ukuri ngira ngo umuntu ararana indobo y'amazi akazabyuka aguma yoga byanze ko aryama kubera ubushyuhe bwinshi.
None ubu mu ijoro hari hafutse hameze neza.
Yo hari hameze neza ahubwo jyewe narasinziriye sinikanguye hejuru y'agakima numva kari keza.
Nuko nuko rwose.
Ego basa barimye rero bace babyukana amasuka barazindukana akabuto barajya guteragira uduharagi utugori twose bari batetegwa mu kuzimu.
Niko nta kirutima kuri mu gisagara mu gisagara se murarima.
Bararima nyine rero batari erega bararima nyine erega si bose bahikiza amahirwe yo kwiga cyangwa ngo bagende bakora ubundi butu butandukanye. Nka jewe nsanzwe mba mu ikaritsiye kera bahora bita ngo ni ikaritsiye ntoya ngaha muri zone ya Buterere. Abantu benshi baho batunzwe n'uburimyi bararima imiceri bararima imyumbati bararima ibiharagi bararima ibijumbu reka ndetse n'ibigori. Ukuri abantu benshi baho batunzwe n'uburimyi uretse ko ubu gusa kubera igisagara kiriko kiraguka bariko barahubaka amazu menshi batera bigirayo batera bajya muri yo za marambya niyo za gihanga abantu batera bigirayo.
Buterere se ntabwo ari muri Bujumbura rirare?
Oya ni muri Bujumbura me
burya.
Yego
hey.
Yego basi ni muri komine Ntahangwa. Buterere iri muri komine Ntahangwa.
Yego
yego basi urumva rero aje no munsi abantu bazindukanye imbuto baragenda gutera ibiharagi n'abasubiritse ibigori barasubiritse ibigori. Yego kwera hasigaye jwe mbona tumeze neza abantu barazinduka ku mirimo neza nta ngorane bagatahuka neza nta ngorane tumeze neza kwera.
Nawe uri umwirimizi?
Jewe narima mugabo muri uwo mwanya turiko turavugana sindi kurima
ku
kandi kazi.
Urimo urakora iki?
Ndakora je dukorana n'abashinwa. Yego hariho ahantu dukorana ngaha kuri Shanike ahantu bita muri quartier industriel. Niho n'abashinwa bakorera bakora ibintu bita ikibyuku. Bakagikora mu miguruka y'umuceri. Mu bishishwa by'umuceri. Hanyuma rero urumva turakorana rero hanyuma rero ikizuku bafise isoko mu gipolisi bagurisha mu gipolisi. Nico abapolisi bacana bacanisha indya bateka mu gipolisi.
None se nta kirutima wowe uzahakura ubuhe buhinga ku buryo nko mu myaka itanu icumi uzishingira ukikora urutwawe?
Dukuri jewe kubera mu bisanzwe tende umuntu muto yasinize. Ubumenyi jewe nahakura ndose iyindi sosiyete nk'umuntu yuguruza iyindi sosiyete yerekeye ibinyene nk'ubusanzwe mu mashiniste nkoresha imashini iyo mashini ikora ibyo bizuku. Ndose nk'umubosi nyene yuguruje iyo kampuni akaca ashaka abakozi. Jewe nova imbere mu baja gusaba y'akazi kuko ndabona umengo byomfasha jewe naye handi kuvuga ngo dushinga iyo wanje. Ntibyokunda kuko ibyuma byinshi dukoresha biva hariya nyine mu Bushinwa.
Wabitumiza erega burya kwikorera utwawe ntabwo bisaba amashuri aya ngaya tuvuge ngo wize mu mashuri ahambaye cyane. Umuntu wese burya ishuri rya mbere ni ubwonko bwawe umutwe wawe.
Byo mugabo urumva intango ntigoye. Ntangiragoye mugabo ngira ngo namaze kuronka isemo no hendahendera ko bukebuke.
Nawe tangire roje uzigama kuzigama ni ugushyira ku ruhande udufaranga duke buri kwezi.
Yego
nuko
hanyuma ndabakengurukire n'ukuri ukuntu ijwi rya Amerika muguma mwitaho abantu mukabaha ijambo n'irindi umwe wese agashikiriza icyo yifuza icyo afite ku mutima.
Ndagushimiye cyane rwose nta kirutima.
Murakoze neza Imana ibagirire neza mu kazi kanyu.
Nawe kugirire neza aho uri hose.
Yego cyane
komera.
Twese twese.
Yee. Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri Facebook VOA Radio yacu. Kuri telefone turi kumwe na Kevin. Kevin we.
Karame.
Urakomeye.
Ndaho.
Uratangaza iki?
Kamiri muraho.
Uraho neza.
Yego. Yewe ni kwa Kevin Charles.
Yego.
Nkaba ntuye Denmark.
Mhm.
Nkaba ndi muri diaspora y'abanyarwanda hano.
Mhm.
Jewe nkaba narigeze kugira akabazo mu Rwanda. Hari imodoka mfite mu Rwanda najyanye muri garage Artecare. Hanyuma ngo ngereyo ndayitanga ngo bayikore. Hanyuma barambwira ngo bayikoze, barampamagara ngo nize nishure, ndaza nishura fakture. Ngo barangize banyina imodoka.
Kandi wishyuye?
Kandi nishyuye.
Kandi n'imodoka yari yawe?
Kandi imodoka ari yanjye, nta n'umuntu n'umwe tuyisangiye. Imodoka nayo nohereje ngo itunge umukecuru. Ufite umukecuru w'imyaka hafi ijana ari aho i Kigali. Kumwe umuntu ashakisha akavuga ati reka nohereze imodoka ndebe ko baza bayikodesha ifashe umukecuru. Nuko rero kandi ibindi byambayeho muri garage banyuma imodoka kandi nishyuye. Bashima kunyandikira barambwira ati ninjye neza agaruke après deux jours. Ndagenda ndagaruka après deux jours.
Ubwo ariko wari uri mu Rwanda?
Ubwo nari mu Rwanda.
Ngo
ngaruke après deux jours bashima kunyandikira acte de reconnaissance, yuko bemera yuko imodoka bayifite ariko badashobora kuyima.
Bagasobanura ko batayigose kubera izihe mpamvu kandi ari iyawe.
Hari umugabo yitwaga chef de garage w'iyo garage. Garage atika uwo mugabo yaravuze ati sinzi ukuntu muri murihisha uyu mugabo kandi muzi ko imodoka hari ibyuma bibuze. Ndamubaza ati se ibyo byuma bibuze gute? Ati ibyo byuma nanjye naje nsanga muri garaje imodoka hari ibyuma ibuze. We avuga yuko muri garaje bafite ukuntu bahereza abantu bafite imodoka z'iyanjye bakayibaha bagabaha amapiyesi yanjye.
Ubwo imodoka yari yawe bayisenyera mu zindi?
Bayisenyera mu zindi.
Kandi wayibahaye ngo bayigukorere? Ese uri muri gari ya moshi?
Oya, ndiho ndajya mu Bubiligi, ndi kumwe n'abana.
Ubwo muri mu modokari?
Turi mu modoka. Urumva rero kamirindi ikibazo nagize ugira umugabo nyiri iyo garaje yitwa Munyororo Leandre. Ndamubwira ati Leandre rero n'imodoka mwanyandikiye acte de reconnaissance yuko muyifite kandi mutazi n'igihe muzayimpera. None ngo ngiye kurega. Yarasetse arambwira ngo tiva regrete.
Uzabyicuza. Tiva regrete ça veut dire uzabyicuza.
Uzabyicuza. Ngiye kurega. Ndamubwira ati muvandimwe hano ntabwo ari muri Congo, ni mu Rwanda rurimo amategeko. Kandi u Rwanda rukurikiza amategeko, ntabwo aricyo kimwe nko muri Congo. Araseka cyane se wagiye atariko wagiye
uzabi. Hanyuma wagiye rero mu rukiko se cyangwa?
Nagiye kurega, nafashe umuvoka. Umuvoka ajya mu rukiko. Urukiko rubanza rucisha kuri avoka wanjye rumubaza ubega avuka yarampamagara ambye ati hano rero kugira urukiko rugusubiza ibyawe ubizo gutanga ruswa
ubwira ati jewe ntakora avoka buretse Kevin
yitwa Vianne
buretse avoka n'umunyamategeko akakwibwirira ngo urukiko rushaka ruswa
cyane
muri ruriya Rwanda
cyane ndabwigira ati jewe nka diaspora ntabwo bishoboka kuko nabanishe ibyo dukorera kuko jewe nicara mbwira abazungu yuko iwacu mu Rwanda hari amategeko hari amategeko kandi baca urubanza rudafite aho rubogamye avoka arambwira ati sawa reka rero ntime ndebe yuko hari kizavamo kamirindi jewe igituma nabahamagaye nashatse kunenga inkiko
niko urwo rukiko warezemo n'urukiko ruhe
n'urukiko commercial hanyuma urukiko cyambabashe nuko urukiko ntirwigeze ruha agaciro urubanza rwanjye ahubwo rwangeretseho emiliyo wisanzwe zibirizwa kwishyura garage
miliyoni n'ibihumbi magana umunani yo kwishyura garage
ngo kubera nareze
mu yandi magambo waratsinzwe mu rukiko
naratsinzwe mu rukiko nicyo gituma jyewe nashaka kunenga izo nkiko kuko jyewe nagiye mu nkiko kugira mbone imodoka yanjye ntabwo nagiye mu nkiko ari uko dusangiye imodoka na garage
yewe urabizi ibyo birego byawe biraremereye cyane ndumva biremereye cyane ndumva bindenze ndibwira ko iki kiganiro polisi y'u Rwanda irimo icyumva cyane cyane n'umuryango Transparency International bari bakwiye kuhareba aho hantu niba ari byo koko kubera ko ndumva ari ibintu biremereye Kevin
kamirindi imodoka yanjye n'ubuzi aracyayifite ahubwo bariho baragurisha
none z'ubwo ngubwo amaherezo akazaba yahe wowe uzabirangiza gute ibyo bibazo
narumiwe nagiye kwa ministre yandika ibaruwa ministre wa justice yandika ibaruwa ko arambwiye ati rero aho urukiko rwashize ntawuhakura atari ndabona yuko urukiko rufite ahantu mbega rwarebye hirya kuko ntabwo rwigeze rubuza imodoka
none se urwo rukiko ese ubundi ntabwo ushobora kujurira mu rundi rukiko rwisumbuye
narajuriye kamirindi ahubwo banshyiraho ayandi mafaranga
dorere
imodoka kugeza n'ubu hariho n'iyindi radiyo yabivuze ibi bintu
yo mu Rwanda
yitwa Flash FM bahise biruka kuri uwo mu journaliste n'ubu ntakizigira kuri radiyo kubera icyo kibazo
ibyo ngibyo nanone ariko se Kevin ubwo ntabwo ukabya koko
ikibabaje kamirindi
uwo munyamakuru wa Flash reka ndaza kubaza ndaza kubaza bagenzi banjye rwose ko ibyo bintu byabaye
yagiye no muri garaje amutunga mikoro aramubwira ati wowe ufashe imodoka y'abantu umugabo aravuga ati birakeze aze ayifate
none se kutagiye kuyifata
ntabwo nagiye kuyifata kuko nihamagaye yarambwiye ngo inkiko aho zashize niba tuzashiraho
ni ukuvuga ugomba kubanza kwishyura
ayo mafaranga
urukiko rwaguciye
kandi urwo rukiko ntabwo rwavuze ngo niwishyure ayo mafaranga noneho imodoka yawe tuzayiguha gutya ntabwo imodoka yigeze ivuga ikikwereka yuko urukiko rwahengamye rugaca urwangondagonge kandi uvuze inkiko ntabwo uvuze zose ndavuga urukiko rwanciriye urubanza
yewe Kevin
rwaciye urwangondagonge
Kevin ndumva
u Rwanda ni nziza sistemi iri mu Rwanda ndayemera umubyeyi wacu Kagame abo bantu bahari bakwiye kuzatuvamo.
Reka nizere ko ubutumwa bwawe bwumvikanye kandi cyane cyane icyo kibazo cya ruswa. Buretse ndaza kwivuganira na Imakire kubera ko ni inshuti yanjye kuva kera cyane. Hanyuma mubaze
na Imakire naravuganye nawe.
Ibyo bintu bya ruswa binteye ubwoba. Nimba ari
byo kindi bamirinde ndabarira iminota ndabona yuko ugiye kundangiriraho.
Nubundi ndaguhaye iminota myinshi cyane kubera ko ikibazo uvuga cya ruswa kiraremereye.
Kubera mpora nsa mu Rwanda nkajya mu maministeri asaba justice. None ubu bafatanyije n'avoka wanjye banditse ibaruwa imbwira ko y'iterabwoba imbwira yuko ningera mu Rwanda iza mu byiza ntaza mu byiza nzafungwa.
Urwo rwandiko urarufite?
Narukoherereje urarufite.
Warwohereje gute?
Nakoherereje kuri imeri.
Ndaza kureba.
Kandi irindi kibabaje ni uko n'uwo mukecuru uhagize icyumba ntashobora kuza mu Rwanda.
Niko Kevin, ibyo birego byawe biraremereye cyane. Niko
ntabwo nshobora kuza no guhamba umukecuru wanjye napfa.
Biraremereye cyane kuko ndumva uri murega abantu b'abanyamategeko kuko bafite ibintu byo kumvikana ku buryo. None se avoka wese afite izihe nyungu zo kukubuza kujya?
Ntabyo nzi, ariko ibaruwa nayikohereje isome urasanga yandika ngo nkibesha nkaza mu Rwanda nzafungwa.
Ndaza kuyisoma. Kevin, reka duhe n'umwanya n'abandi.
Kamirindi, reka iminota ibiri.
Oya, waba ukabije cyane kuko hari abandi bategereje.
Isegonda.
Ngaho uvuga umwanzuro ndawukwemereye, ariko mu masegonda
make. Umubyeyi wacu Kagame turamwemera, ahagejeje u Rwanda turabizi, ariko birababaje nkanjye ndi muri diaspora hano hagize n'icyo nabwira abantu bari aha. Urabizi dufite abantu banga u Rwanda birirwa barwana turiga turwana nabo, ariko kubona ari byo nabonye akarenganyo nk'ako umunyamahanga akantwara imodoka, iyo modoka agiye gutwara, ikibazo nuko urukiko ruzajya kwikubita agashi total uwo munyamahanga yatashe iwabo nanjye ni mu Rwanda twanjye twose yagiye aturije.
Eze perezida wa repubulika wo waramwandikiye?
Naramwandikiye, nayikohereje ibaruwa, narangije
nayo wayohereje
urukiko. Na perezida w'urukiko naramwandikiye, urukiko rukuru naramwandikiye.
Na perezida Kagame waramwandikiye?
Na perezida Kagame naramwandikiye, nakohereje amabaruwa yose, ariko nabuze untabara.
Urabizi
umukecuru inda yafatanye n'umukecuru.
Ndahamya ko nimba perezida wa repubulika waramwandikiye akaba yarayibonye, ndahamya ko icyo kibazo cyane cyane kubera ko kirimo na ruswa mu nzego z'ubucamanza, ndibwira yuko icyo kibazo azakireba ndamwana
muto yaruca.
Buretse
kuko jyewe nasabye imodoka yanjye gusa, ntabwo nigeze nsaba ibindi bintu.
Bo perezida wa repubulika nimba wataragusubiza, buretse wawihanganye gato, ndakeka yuko iki kiganiro abantu bagikurikiye ari benshi, nawe biri bumugereho byanze bikunze ku buryo ubu n'ubu ko hari umunyarwanda uri muri diaspora wamwandikiye avuga akababaro kafite, avuga akarengane nizo za ruswa bamwaka n'ibyo byose. Nizere ko nayo mabaruwa yose uvuga wanyoherereje, nizo nyandiko zose uvuga wanyoherereje, nawe wazimwoherereje?
Narabyoherereje.
Buretse azagusubiza?
Nta n'umwe tutaravugana no kwa ministre wa justice nagezeyo.
Azagusubiza rero
yandikira ibaruwa garaje ababwira yuko bafashe imodoka bireze amategeko.
Kevin, reka duhe n'umwanya n'abandi, hanyuma gusa mwihanganishe utegereze igisubizo cya perezida wa repubulika y'u Rwanda. Urakoze.
Ubu mbaye impunzi kubera abantu, kubera umunyamahanga.
Buretse perezida, icyo kibazo azagikurikirana ndabizi. Urakoze cyane.
Urakoze Kamili.
Komera
mugire umunsi mwiza.
Nawe umugoroba mwiza n'urugendo rwiza.
Sawa, urakoze.
Kandi uramutse abo bana.
Ndabaramutse.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu mutubabarire ndumva akababara ari kenshi kuri bamwe, ariko igikuru nanone nuko babigezaho bikwiye kugera. Uyu mugabo Kevin ntabwo tuziranye, ni nkabo tuvugana mwese mukambwira akababaro kanyu, muba mugira ngo koko nkuri kimwe kagira Imana mwe. Ibyo aribyo byose, igikuru ni ukwinigura hanyuma n'akababaro kanyu n'abandi bakakamenya, kuko birafasha ubwabyo. Ijwi rya Amerika rero kuri telefone dufite Emmanuel. Emmanuel we, uraho neza? Ndagushimira ko yihanganye.
Yihanganye bikomeye.
Yeah, uratangaza iki rero?
Ndabona na mahoro ni na ina gutegereza igihe kirekire hafi yo kurangira.
Ndagushimiye ko utarambiwe.
Yee,
none se kiriya kibazo wumvaga kitaremereye?
Kiraremereye, uriya mugabo ahubwo jye nabyumvise. Rwose nsa n'unatekereza ngeza kure, ndavuga nti wasanga ari babanyabubasha tugira.
Bagira bate?
Wasanga ari babanyabubasha tugira. Kuko naho ntajya ahandi nacyo tukabagira, nyine ntabwo ngaho.
Ntabwo ndi kukumva neza.
Ndavuga nti wasanga ari babanyabubasha tugira. Nanjye aha ngaha ndi turabagira mwene abo banyabubasha. Nimba umuntu atwara ibintu by'umuntu ku ngufu nk'uko ngufu ndetse akagana inkiko ntizimurenganire, bigaragaza yuko imikorere y'izo nkiko ko rwose itize nta ibikemango. Ndivugira nko mu giturage, nimba uyu mugabo ni Kevin wambwira ni Kevin.
Kevin,
nimba wumva afite ikibazo cy'akarengane k'imodoka, rwose noneho uw'ubutaka ari he? Umuturage urenganywa ku butaka ari he? Kandi uyu mugabo urumva arasobanutse, yarize aho bimpurize n'umuryango wa Fideli bava kure, wambuwe ubutaka kuva muri 94 na gatanu tuzageza ubu. Bimpurize n'umuryango wa Gakinzigo wambuwe ubutaka kuva muri 95 kugeza ubu. Bimpurize n'umuryango wa Samuel Gakwandi wambuwe ubutaka kuva muri 94 kugeza ubu. Mbese
ibyo byose
bigaragaza intege nke.
Ibyo byose byagiye mu nkiko se?
Ndagira ngo nkubwire. Buriya mu nkiko ngira ngo ibibera mu nkiko ni amabanga, byinshi ni amabanga. Nahoze meza amatwi uwo mugabo numva akababara afite, urumva umuntu w'umugabo aravuga ati mukecuru wanjye ko kutavuga arababaye.
Arababaye cyane, birumvikana.
Ariko hari abantu tubabaye umubabaro tukawukenyereraho tukitera agahinda.
Urabeshya.
Ibyo niko biri, niko biri mbanga. Iki ni umuvandimwe, iyo dukunda kuganira akangira inama, yarambwiye ati burya ibanga ni uguhora icyuma. Umuntu arakurenganye ukabibona rwose, umugabo umwihanganishe keze yararenganye birumvikana, ariko nta n'ikindi yarengaho.
Nawe uvuze abandi benshi barenganye ariko
cyane. Yandikiye Perezida Kagame kandi muri 95 ku itariki ntabasha kwibuka neza, keretse mbaje gushakira. Njye nabonanye na Perezida Kagame mu bibiri by'isambu ya data nayo cy'imyaka 19, ariko namubwira mukiraro nta kintu birayasanga.
Erega
hari icyo byatanze se?
Perezida Kagame nawe ararengana, ubwo se azakora akazi kose? N'inkiko kandi zigomba gukora akazi kazo, abameya bagomba gukora akazi.
Mbo icyo gihe Perezida Kagame yabikoze neza pe, abwira wari meya w'akarere ka Ruhango icyo gihe, ubu asigaye egizekitifu wa Kanombe, uriya umugabo bita
ikomereze mwihorere, ubwo bumvise aho hari. Yego,
yamubwiye neza icyo gihe hari hakirimo ndetse n'umugabo wari kipresi wa sosiyete ya Ruhango. Yamubwira ati ibibazo by'aba baturage mu bikurikirane biza kugera igihe cya byaba ari umwanzi turabikomeza, bibura udubi. Rero kweze rero kuburana kwe numva rwose gihe naje kugana inkiko ngana urukiko rw'ibanze rwa Ruhango agezeho icyo kibazo, ariko nzambirwa n'umugabo umwe wari urimo mu rukiko bita tasiye wari umwanditsi rusi aza kumbwira ati rwose byanga byakunda igihura na ntaho biri ntaho bishingiye ati abantu mubura nacyora kubasha ishanga ko kubya vuge neza buto none ikibazo se cyarangiye gute ntikiko akundi turarebana turajyagireba nkahakimerana ntabwo icyo gukora ntaho gukorera ntiwabona aho uhinga ntiwabona aho utura ese ubundi bwo mbona inshuro nyinshi perezida Kagame ntabwo yabera hose icyarimwe ntabwo ari imana kandi ibintu yagiye akora se ni byinshi nibyinshi nkurikije njye nk'umuntu wamubyirikiyeho njye mu kuri utangira kuba naca ubwenge nabonye perezida Kagame nk'umuperezida yicisha bugufi yiyoroshya kuko njyewe ubwanjye niba nkubwira ndi umuturage waho ngaho ndi umuhinzi nkaba nabashe kubana nawe icyo gihe n'uyu munsi none birashoboka ko nabonana nawe ariko hari abantu bari ku mpande hari abantu bamuyoborera hari abantu bamuvangira ibyiza yagakoze hari abantu tujya dukunda kuvuga duti ibyiza Kagame yagezeho ntawabisenya nde ariko bimara babisenya ku mugaragaro akakwangiza ubusugire akangiza umudendezo w'abagenzi be akangiza umudendezo w'abaturage akavangavanga ibintu ku mugaragaro ariko ntagarurire ariko nkajya kuba navuga nanone neza Kagame nk'uko yakoze igikorwa cy'ubutwari bw'ubufiti nagende afate inzego zose z'ubuyobozi kuva mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze areba abagabo nyabagabo bakwiye abaturage bagira uruhare kuriya ingorane zihari aba bagabo twite ngo ni ba gisisi barenze kuba abasekirisiye basigaye ari abantu b'abanyepolitiki n'abagabo uyu munsi ntatera amabuye bakora akazi kabo pe ariko bashyiramo n'andi marangamutima utagezeho akunze gukoreshwa hagati hano muri ibi bihugu byacu ikene wabo ikimenyane ndetse ugasanga harimo n'ibijya gusa no kurenda amoko
nabyo
nujya kureba inzaye bisange dewo mu ruhango yaje ahabwa ubutaka bw'abaturage nta kintu bamukurikiranye ubuyerage mu ruhango yaje afata ubutaka bw'abaturage nta kintu bamukurikiranye wumve ngo ndori yafashe mu gishanga ngo nta kintu ari umukurikirane noneho ukabanda nayo yafashe mu gishanga nta kintu ari umukurikirane abaturage basigara imisozi babura ayo bakira n'ayo bamira bigiye kureba ntaje kubisanga amazabera hose icyarimwe
Manuel we reka ngushimire ariko ndibwira yuko inama usabye perezida wa repubulika ndahamya ko azazumva urakoze
oya rwose
ye urakoze cyane radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare kandi Peter we
yego kamirinze
uratangaza iki
turaho turakomeye
nuko Imana ishimwe
iyo ngiyi bwota amasimbi murakomeye
turaho
kigali turaho
nuko
yego
uratangaje iki rero
mbanje kubashimira uyu mwanya mu mpaye ndashaka kuvuga gatoya nkomoze ku cyo kibazo cy'umugabo Keve njyewe hari ibintu ngizemo confusion yazanye imodoka mu Rwanda azanye imodoka kugira ngo ifashe famiye ye arangije ayikoresha muri etikari garaje ikintu nibaza ni uko wenda ashobora kuba yavuye ku murongo ikintu nibaza bayifatiye iki iyo modoka
mu by'ukuri nanjye ntabwo namenye impamvu
nashatse kumubaza mwarimu mutaramyitaba nashatse kumubaza niba imodoka yaranyuze muri majerwa bakayikiriyaringa ikemerwa gusohokamo igaraje yifatite
nibyo bintu bitumvikana navuze nti ibirego ari gutanga biraremereye cyane kuko ntabwo byumvikana ukuntu imodoka yari bayimwimye n'impamvu bayimwimye n'impamvu inkiko zitamurenganuye
ikindi nibaza ari impamvu itumaho haba gutanga ikirego kiriko yareze garaje yareze umuntu ku giti buke wayifashe nicyo nibaza
yewe utwo twanshitse ntabwo natumubajije pe
bon uko biri kose Rwanda ni igihugu cyiza kigenera ku mategeko nta karenganyo. Ndumva abo bo muri Transparency babyumvishe, abo mu nkiko babyumvise, na ba nyiri garaje babyumvishe ku kibazo cy'inzira cy'uko bari gukemura. Mbo ndashaka guterera kuri iyi ngingo kuri ibyo bintu avuze bijyanye na ruswa. Na ruswa hari ikintu nemeranyaho nawe, sinzi avuka yakwaka umuntu ruswa ngo avuga ngo ugiye mu rukiko, ntabwo bibaho mu Rwanda.
Hanyuma bikanyura no kuri avoka we.
Ni
ibintu biremereye cyane byandenze ku giti cyanjye. None se nimba n'abanyamategeko bose byaba babirimo kuko yewe komeza Peter.
Noneho ikintu nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ku kintu bita ruswa. Ruswa u Rwanda rwarahagurutse n'amaguru yose kurwanya ruswa. Ariko kubera iki buri munsi tubona bafashe ngo bagize kefu ngo bitugazi ngo bariye ngo 5,000 nabo bapolisi bakorera mu mihanda ngo bitatu, tukumva abantu bo mu nzego zo hejuru kandi bakomeye baba bashinzwe amaruswa ko tutababona ko tutababona mu nkiko. Dushaka kubaza abantu bashinzwe nk'ayimashyire ubungubu nziko bashobora kuba ari kugukurikirana. Ntabwo ndabona ngo numve ngo meya runaka ngo numve ngo undi muyobozi ukomeye ari gushinzwe ruswa kandi barayirya. Ni urugero amaze ikibazo mu majyepfo bavuga ko ngo mu gihe cya kampanye ya perezida ngo abantu bubatse ngo bahugiye mu matora. Amatora twayakoze nijoro, ntibyabaga muri kampanye tugataha, ayo mazu yagiye yubakwa abo bantu batabireba.
Urashaka kuvuga ko yashenywe se nyuma, mbese yarezwe ko yubatswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko arasenywa cyangwa?
Bamaze iminsi babivuga mu bitangazamakuru, nayumvishe ko n'ushinzwe niba ari meya niba ari Ruhango ni mu majyepfo ngaho asobanura ko ngo atanga impamvu z'uko ngo bari bahugiye mu matora. Ariko wabireba mu yindi ndorerwamo ugasanga biri mu ruswa. Ayo mazu ntabwo yubatswe ku manywa, twakoraga kampanye atari ku manywa.
Yego.
Ibintu nk'ibyo rero bicike rwose, kuvuga ngo yubatse binyuranyije n'amategeko, iyo nzu ikazamuka kugira ngo yuzure ejo bayisenya, ibyo bari ugusiga igisebo kuri leta abakabiriye bajye babihagarika hakiri kare. Nicyo navuze, nicyo nashaka kuvuga ku bijyanye na ruswa rwose. Ukumva umuyobozi mukuru aremeye ngo mu kigo nyobora ngo habayemo amakosa ngo amafaranga 20,000,000 yarabuze, ayo mafaranga ko atagaruka niba akabyita amakosa bazabigira ibyaha. Amakosa diturnoma ibyo ibyakagiriye abaturage akamaro, umuntu wakavuga ngo habaye amakosa ikigo icyo ari cyo cyose kuva muri perezidanse kugera ku mudugudu haba hari bishe, haba hari ibyo gukorwa. Kubera iki ni ibintu biba biri setid bafite planning? Kubera iki babyita amakosa ngo twagaragayeho amakosa ngo 20,000,000 ngo amakosa abo bantu kuki batahita bakurikiranwa mu mategeko? Icyo kintu rwose abari kunyumva babishinzwe bitariroma turabyumva ngo wasanga amakosa ngo rege ngo amakosa ngo Ferwafa ngo amakosa ngo ibintu byinshi. Ibyo bintu rwose abari kunyumva babikurikirane, ntibikongere kuba amakosa n'uwo reba ajya abiryozwa.
Peter we
ajya abiryozwa.
Peter, burya kuvuga ikibazo ndakeka ni kimwe mu inzira yo kukibonera umuti iba yatangiye. Ndagushimiye cyane ko nawe ubikomojeho ubwo. Niko rubanda bakemura abayobozi. Urakoze cyane.
Ariko umunota umwe.
Umunota umwe ntabwo nawukubonera kabisa isaha irarangiye, ahubwo reka nkwemerere hanyuma kuwa gatandatu utaha tuzahite tuguhamagara nidutangira ikindi kiganiro. Shuti za tumwe suko mugana ndabashimiye cyane muteza amatwi radio ijwi rya Amerika turasubira saa 12 mu makuru murakarama.